Le jeûne consiste notamment à sauter un des repas importants, notamment le déjeuner.
soumayere no hada en nyamde neema meden teddude e meden goddo barke sanne dum wadi ko jokkay sen neddo no wayro fu neemnande sanne sanne ciagal mum ko han neddo wayro wakkati mum woni hon ni neemaaji men di andude di ni buri wodde kan woni ko nandi e bitaka naadu ko nan nyiri pownandi anka ni hunde fu ko jowe bi jalo fu no wada gan neddo hana nyande na yarde hunde ko wodi sukkar sanne sanne sab sukkar on enda an laatoto na walla der neddo non wakkati gondu konna hono kulle meden yaryaruji di yarano den di kanyum won ko joomum hojoto sanne sanne yaryaruji di enna calbe ni wurtinto so wakkati kona sumayer de kay fu se joomum salbi no heban diyan yara diyan da nata nokku calbe de to sumayer du konnam no way tawe ni hono calbe de se duudi sanne fu no buyta diyan bandu joomum nenne dun don du kan won ko beeto jaccinde neddo sanne sanne e der sumayer de to wakkati hono yarango diyan de du ko haani woni neddo fuddira kujje kuyfude kuyfude hono joni nyon tamoroje na ko ete dabina dum no wodi sanne sabu no wodi kulle kone mudum nyiboje bandu kasenan no wodi sembe sanne no wallan hono masim bandu ummo nata golle hono diyele belna den du na hakira to yar ndiyan goddan galasi dan den waawi yar ndiyele endal latide no feewi feewi seeda madu kon dan feewa wulano wada sanne ciagal mudum neddo na waawi nyande kon dan kulle kuyfude hono ni ha koji di nyanten di endan na salati em jokkay hono furkur joomum hebi no sofa sofa natan golle kandu ciagal mu jokkay joomum no waawi nyande nyamdu ko wowno nyande nyaloma fudum ko haala neddo wada woni hono gada yergol ndiangol to tinno tan no nyaamani no nyaamani faano hebbina reedu mudum ne sina gagnaldi no nyaama en sey nyaama ko heba en nyaande fu e le wakkati goto on to dun do yaawto wadduwa na walla reedu reedu no boyla ni no hoje henduni dun do nanta wi joomadi na wallaaji reedu e de sumaydu enda
constipation et des troubles digestifs auxquels on va être confronté souvent pendant le mois de Ramadan.